isla dalka Kenya wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in ay dhaqan gelin doonto sharci dadka looga baahan yahay in ay ka talaalan yihiin xanuunka COVID-19 marka ay tagayaan goobaha adeega bulshada, meelaha la isugu yimaado iyo munaasabadaha. Wasaaradda ayaa hawshan sii wadaysa iyadoo maxkamaddu ay dib u dhigtay dhageysiga arrintan ilaa iyo bisha dambe. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaheenna Victoria Amunga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Warbixin cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa muujisay in 30% dadka Kenyaanka ay iska baaray xanuunka coronavirus laga helay xanuunka. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dalalka laga doonayo inay tirada dadka xanuunka laga helayo ay ka hoosayso 500% si loogu tilmaami karo kuwa la booqan karo. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunka, shalayna kulan saxaafadda ay u qabatay xogayaha maamulka caafimaadka Mercy Mwangangi ayay ku sheegtay in laga doonayo qofku inuu la yimaado cadeymo muujinaya inuu tallaalka qaatay si uu u galo goobaha bulshada oo ay ku jiraan basaska, goobaha laga dukaameysto, maqaayadaha iyo goobaha lagu ciyaaro. Tallaabooyinkan waxaa looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo adinka iyo anigaba. Hadda wasaaradda caafimaadku waxay go'aamadan u gudbinaysaa guddiga qaran ee gurmadka degdega ah ee Kenya si loo hirgeliyo. Toddobaadkii hore maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakisay go'aan dalkaasi qasab uga dhigaya tallaalka, kaasoo dhaqan geli lahaa 12-ka bishan. Dhageysiga dacwadan ayaa laga dhigay bisha Janaayo 14-keeda. Qabiir dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in go'aankii shalay ee dowladda uu yahay mid ay dhagaha uga furaysanayso amarka maxkamadda. Qareen Martin Olo ayaana yiri,
This is going to be yet another standoff between government and courts in terms of obedience or disobedience to court orders. And this is not something that the government of Kenya is very strange to. It has been accused before of violating court orders. There is cat and mouse chess between government and the courts in terms of whether government agrees with the courts or not, whether courts agree with government or not. I think we've seen that courts have been striking down at government programs.
Tani waxay noqonaysaa isurfadhi kale oo horle, kaasoo u dhexeeya dowladda iyo maxkamadaha iyadoo la eegayo adeecidda iyo adeecid la'aanta amarada maxkamadda. Tani samahan tallaabo ku cusub dowladda Kenya. Waxaa hore loogu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen amarro maxkamadeed. Waxaa jira isbeegsi sida mukulaasha iyo dowliga ah oo u dhexeeya dowladda iyo maxkamadaha, taasoo ah haddii ay dowladdu ku raacayso maxkamadaha amaba ay maxkamaduhu dowladda ku raacayaan. Waxaanu marar badan soo aragnay maxkamadaha oo laalaya barnaamijyada dowladda.
Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka aan sababo kale u qaadan karin talaalka ay u baahan yihiin cadeymo ay ka keenaan goobo la aqoonsan yahay oo caafimaad. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa siiyay dadka reer Kenya ilaa iyo 12-ka bishan oo ahayd talaadadii in ay isku talaalaan islamarkaana ay la yimaadaan cadeynta talaalka si ay u geli karaan xarumaha dowladda.
Warbixintii wariyaha VOA ee dalka Kenya Victoria Amunga waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.